miss the music.
Purchase your tracks today at chinchillamusic.net.
Usinache baby girl moyoni nishakuweka, wengine zitamani juu yako inatosheka. On my head put the gun, oh my girl put the trigger. Tunajua wewe upande usikize wako mashoga. Hawezi nipata man baby kwelwa tani bonda ona. Navyo teseka juu yako nkupe baga nkupe pizza na maboko yote.
Usiniache utani umiza moyo wangu we. Usiniache utani umiza moyo wangu we.
Nothing to say, umenibamba akalai. Kukupenda siku say, nina apa mama lai. Nina momba maulana azidi kukupo hai. Kuwa nawe siku say, na kupenda mama lai. Nina apa kwa maulana za kupenda till I die. And the real my baby kuwa nawe na jidai. Na ukienda mbali na mini na apa nita die. Njoo kwangu my baby tumbe wote nai nai.
Kama kukupenda na kupenda mami. Mami galo, umenifanya wengine so watamani we. Nikikumbuka zile raha za chumbani, usinipa mami.
Mahaba ni uwe mikwako nisharogeka, mimi kwako kama nguo ni ruksa kuniroweka. You are my one in a million paka milele. Wapambe siwaoni, acha wapige kelele. Wanazusha, wanataka unikose, wanafanya kila njia limbadi we unitose.
I say my love, you my only lonely wife. Sina machaf, mina ogata kwa baf. Misiko rough, kama pepa kwenye graph. Niko na life, sina woga takwa tatu.
Usiniache utani umiza moyo wangu we. Usiniache utani umiza moyo wangu we. Usiniache utani umiza moyo wangu we. Usiniache utani umiza moyo wangu we.
Young Mesa Records.